live your life if you don't love me. Ay, ay, mapenzi gani nani stimulize kutopatikani kwenye line nikiuliza unapaniki mda mwingine najiuliza wai kivipu nanikosea kama misamba na vinuka wai ni wapi sijafikia Aisha nilaza sana machokodo nikiamine tarudi umtai nikimuliza kwa wapi nafika mara moja nimepita sehemu one time nilijinyima kuvaa nilijinyima na kula ili mradi apendeze yeye tu nikajitenga na ndugu nikamvumilia bubu ili niwe na yeye tu nilikupa moyo wangu ila wapi wewe ukanipa mengi makapi nilikupa penzi ukanilipa machozi yalani we mapenzi why love why love why love yalani we mapenzi kama kupenda ni dhambi mio wa moto ni tena janam kama kupenda si dhambi misi wa moto ni siyo wa janam mie mlefi nimelewa penzi lake bado kuyumba yumba tu licha sijiwezi nikanywa roho yake nikamineta kwa wangu tu nikimwambia tutoke wote hataki kwenda wakati nje ndo mambo anayapenda kutwa na viremba ndani kama mke wa mpemba maharage si choroko lazizi tena mona twalitoa boko yangoso mpengoso tumepanda epo ya nini tufune korosho nilikupa moyo wangu ila wapi wewe ukanipa mengi makapi nilikupa penzi ukanilipa machozi yalani we mapenzi why
why love is sweet with you but without you it's a come make slicer.